哎哎哟 Sky City Sky City Whoopi Sky City Sky City Sky City Whoopi Sky City Sky City Sky City Tuko Sky City ya manega tuko liti tuko Sky City nimko chini hampiki tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City tumewasha kikitiri tuko Sky City siya kwanza maya pili tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City achana na cloud nine Kuna venye zimeshika ma design Zimekubali juu haziwezi decline Ngoma ikikubamba feel free to rewind tuko Sky City na bado hatuchachishi tuko Sky City still tunacheza chini Hina die mko so nani hamsini I wonder why Mna tupima kwa nini Yoni ngori yenyu haini husu mimi Mina roki slim alafu na kiita Jimmy Lady dopa do magic like a genie Smash your bitch and escape your house like Houdini Nanmetoka ndo niende kusaka pesa Next time labda ntampika na impreza But kauna nisaka nipata Sky City Achana na ambra de mali yao haifiki tuko Sky City Ya manega tuko liti tuko Sky City nyiko chini hampiki tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City tumewasha tikitiri tuko Sky City siya kwanza maya pili tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City ay Sky City ati Nimejipini na madre uneza niche data Young Mosey I be flyer than a helicopter Nikuchora tu mistari niko zoning Right now it's about 5 in the morning Two tracks in this and make a hat trick Ati flows coming cold you would think I'm going arctic Mini sulfuric acid na nyini lactic That means the shit that I have You lack it ha. Na hii hapa bado ni practice Bado jawa show Bile miku waga artist I'm the best rapper spinning round the axis Ata kama bado sija go Atlantico Sky City ya manega tuko liti tuko Sky City nyoko chini hamsiki tuko Sky City ay Sky City tuko Sky City ay Sky City tuko